Bomoza.com.
Nababesiza azoleti ngomo. Nababesizo malume azoleti ngomo. Bazoleta ingomo 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 bazoleta. Bazoleta ingomo 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 bazoleta. Janela na mabala zingane bazoleti ngomo. Lilizela mano, bazoleta ingomo. Bazoleta ingomo yengomo ingomo ngibona bazoleta. Bazoleta ingomo yengomo ingomo ngibona bazoleta.
Bathi angithathi machance sangweni mase ngifikile ngisengashela ngihleli phansi intombi inkomo ngishimile kodwa ngeke ngiqale emabhansi inkomo mase ngikhiphile inabizana nomalume nibatshele ukuthi sesifikile ayibo bizana nomalume abethina lapha endlini sicela aphume menganqaba izulu ligoqa mafundume hanimncenge nini impela kumele avume akuvulisa ngoma sesikena kikiza mama awuphume emnyango liliza mama awushaya ingoma siyayibhihalana awusesangweni siyayibiza mama phela mina ngizolobola mina intombi la ekhaya ngeke ngayibona mina I told my mama that it's gonna be lady. And I'll get a wife the moment I make a milli. Really hope uzokikiza run around the next silly. Bathi ngoba ubuco buhle manje bhamba ngabili. Bathi mama wena ukuzala ukuzelula. Khulisa mina mama kuzange kube lula. But I told you ngizolobola uyakhumbula. Induke sizweni bengigawula ngeselula.
Nababesiza bazoleta ingomo. Nababesizo malume bazoleta ingomo. Bazoleta ingomo yengomo ingomo ngibona bazoleta. Bazoleta ingomo yengomo ingomo ngibona bazoleta.
Uyazo yangihlezi ngoba ngihlupheka ubunga ngihleke. Ufuna ukufika upheke naserese. Ufuhlala ungisupporta ungareste. Oh mama, mina ngready. You to enrich my mind over ngisebe. Olwazi lo thando ubungcele. Ufuna ungivalela umntwana ozomcelesa. Oh mama, ungaphoxeki. Mangabe imali nginayo ayaneli. Phela uthando lakho angilithengi. Isifiso ukuthi ngihlale nawe daily. Oh mina ngikutheli kaso sonke isikhathi ngikudinga ekuleni mawungekho nami sisefoniki manje sengikudinga emasekeniki. Oh baba mkhulu mawungekho nami mkhulu mehluko. Oh ngiba buhlungu ngiyafisa ukuthi silifeze iphupho lokuba muyi ngizothumela umalume.
Tanu yangthanda mina manje ngilethe ingomo. Ngibuke emehlweni mina manje ngilethe ingomo ba. Inhla wejolonto mina manje ngilethe ingomo. Say you love me and I'm a love you manje ngilethe ingomo. Yitu yangthanda mina manje ngilethe ingomo. Kibuga mehlweni mina manje ngilethe ingomo ngiba. Hela wathu lontombi mina manje ngilethe ingomo. Say you love me and I'm a love you manje ngilethe ingomo. Say you love me mina love you manje ngilethe ingomo.